ni Dogo Charlie.
Mfalme wa parodi na na na.
Mustard production.
Uji is the best for me, yeah. Mama, hiyo uji iko sawa sana. Una macho kubwa kama pineapple. We baby, ukiniangalia nitatoroka mimi.
Acha ujinga chali.
Sawa.
Acha uchokozi.
Pole basi.
Mimi napika ugali.
Doli, si uharakishe.
Umekuja juni lunchtime.
Juni lunchtime.
Huwezi stay for a long time.
Niko for a long time. Koroga ugali to the left.
I know.
To the right.
I know.
Zungusha mwiko.
Ninajua.
Si upike basi.
Ugali yangu ni tamu.
Tukikula nitajua.
Ugali kubwa kabisa.
Tunakula mboga gani?
Sukuma.
Sukuma fried ni mboga tamu.
Sukuma.
Two plates for me Dogo Charlie.
Sukuma.
Sukuma fried ni mboga tamu.
Sukuma.
Yeah, yeah, yeah. Two plates for your baby boo, eh. Yeah. Ulivopika bila kuichemusha. Sukuma tamu sana kushinda nyama. Yangu yako tukule pamoja. Girl tushibe wote. Umeipika bila kuichemusha. Sukuma tamu sana kushinda nyama. Yangu yako tukule pamoja. Girl tushibe wote. Ni tamu baby. Ni tamu for real. Ni tamu baby. Mpaka naramba sahani. Ni tamu baby. Ni tamu for real. Ni tamu baby. Mpaka naramba sahani. Yeah. Umeipika, umeipika kabisa. Chakula chako kimeweza. Umeipika, umeipika kabisa. Ni tamu. Yeah.
I can't breathe.
Ulivoshiba tumboni.
I can't breathe.
Ni kama uko na boli.
I can't breathe.
Ulivoshiba tumboni. Ni kama uko na boli. Koroga ugali to the left.
I know.
To the right.
I know.
Zungusha mwiko.
Ninajua.
Si upike basi.
Ugali yangu ni tamu.
Tukikula nitajua.
Ugali kubwa kabisa.
Tunakula mboga gani?
Sukuma.
Sukuma fried ni mboga tamu.
Sukuma.
Two plates for me Dogo Charlie.
Sukuma.
Sukuma fried ni mboga tamu.
Sukuma.
Two plates for your baby boo, eh. Sukuma fried, yeah. Na ugali white, aha. Sukuma fried ni tamu.